Lala na wizi tiago. Nasa wuwa na wizi wako. Bulati ya za wizi ariako. Fana hala na wizi tiago. Si ya jako shaye. Fase tiago wadako. Papa no se wuwa na ye. Sana fa ispanje arai kamko. Sami ya inam fiya tanga.
Fiya tanga.
Yeah, I know me jumping and nuru shanganga.
Yeah, yeah.
Sawana, yeah, sawana, yeah. Sawana, yeah, sawana, yeah. Sawana, yeah, sawana, yeah. Sawana, yeah, sawana,
nigga, what's up?
What's up?
What's up?
What's up, man?